Straight out, Z push out.
Organized family.
Kalandanya Music Promotion.
BK Wama BK.
King Dezo.
Get me as a team.
Acha chafu. Tiuja kero. Kutia pase. Famene anachita. Anagona na baticha. Ati ujakai business yake ni ya mangwala. Waka kuuza so mumuti muziziba ati Agalu ama uachape motoka ya mene ienda. Osati opa kingi wa mugalati Ehimba sima uachape motoka ya mene ienda. Osati yopa kingi wa mugalaji. Atizikati huu nishi imwezi huwa. Atizi huwa life yanga moving like a moving car. Atizikati huu nishi imwezi huwa. Atizi huwa life yanga moving like a moving car.
Organized family, let's go. Humbiri ni ma sniper, ma Scooby Doo. Babosa bosa fioko, ni very good. Nti watino kutiemo bapandira. Luambo mulomo baba nabo fiari tangila. Stay winning, clean like white linen. Give him something to talk about and later you forgive him. Nangubalanda fweba bemba tuwali mama nyantina. Bashani chiudi, ndi mwana wakalandanya. So, malave kwa vena tiger. Havo, miti mashileo naika. Yes, walange sheo yoba fwaika. Tantika fiebo igeba ni wema gaifa. Stop losing yourself, you got the power. Mika bola yobe punch jamba tiawa. Bala beko fiaba bosa machiwawa. Chaba na maka iwe ni supu ya chibwa.
Agalu ama uachabe motoka ya mene ienda. Osati yopa kingi wa mugalaji. Ehimba zima uachabe motoka ya mene ienda. Osati yopa kingi wa mugalaji. Atisikati huu nishi imwezi huwa. Atisi huwa life yanga moving like a moving car. Atisikati huu nishi imwezi huwa. Atisi huwa life yanga moving like a moving car. Ujagai anakwatira saizi yaba mai wake. Wakakuza so, wakakunena so, mumuti muziziba ati
hey, baba!
Agalu ama uachabe motoka ya mene ienda. Osati yopa kingi wa mugalaji. Ehimba zima uachabe motoka ya mene ienda. Osati yopa kingi wa mugalaji. Atizikati huu nishi imwezi huwa. Atizi huwa life yanga moving like a moving car. Atizikati huu nishi imwezi huwa. Atizi huwa life yanga moving like a moving car.
Our names and songs are scattered over the borders.
Genius managers.
Papa, papa. Ugarex one, my younger brother. Ogalu Sido. If you see the organized family, wave and smile.
Straight out, ZPushUp.com.